am party so woman son. Yo kula esenjani mhla esehlala yedwa hostel. Lo mfana omncane kanje namphathiso womnumzane. Yo kula esenjani mhla esehlala yedwa resi. Uyaphekelwa uyawashelwa wenzelwa konke. Yokula esenjani mhla esehlala yedwa hostel. Uyaphekelwa uyawashelwa wenzelwa konke. Yokula esenjani mhla esehlala yedwa resi. Yiyo lento edala ukukhiphita kule lizwe. Ngane zabafana zifundisa imisebenzi yasendlini. Sube sesibabosa kule minyaka esisithi.
Lo mfana omncane kanje ukhiphithe nesalukazi hostel.
Mwana akawazi ukuzihlela. Lo mfana omncane kanje nangedini mkhube sibe.
Lo mfana omncane kanje
Nanaga was the most
of
the day. I was the most of the
day.
Lo was the most of the day.
I was the most
of the day.
I was supposed to be there.